All I knew I go be there. Just say that don't you care. Echo kwa gala chiri matega. Na kufana na mudufu ya
mwe. What a nice thing effect you have on me. Yeah. When you speak, I only want to listen to you. When you look into my eyes, I only wish you to see again. When you come near me, I only want you to feel again. Yeah. Kano kalango, ndi mkola mupango. True love, mkwa kala utajusai. Kano kalango, ndi mkola mupango.
Wanamu walava muita jazira. Ahimendi ya manyezai. Uwe mkwano kwa dala tudekai. Choku kwa gala chiri matekai. You wanna guess makes my day. I really don't know what I should say.
Your Lord is home, and you deserve me. Indi kaliba mochine chinduka tuwe every day.
Nataka tushi pamoja miyele. Mimi na wewe tujichunge. Urembo wako umenishinda. Wengine unawazidi. Kano kalango, ndi mkola mupango. True love, mkwa gala utajusai. Kano kalango, ndi mkola mupango. True love, mkwa gala utajusai.
Uyaganya muka kala ka brownie. Ulidu nkuleba ko feeling a fine. Me go buy a new kanzendi doni. Me go walk the tuli ya popo. When you look into my eyes, I only wish you to see again. When you come near me, I only want you to feel again. Yeah.
Nataka tushi pamoja miyele. Mimi na wewe tujichunge. Urembo wako umenishinda. Na wengine unawazidi.
HTM
Kano kalango, ndi mkola mupango. True love, mkwa gala utajusai.